your gollo. The beast. Yaga. Bronca. Ikikilio na milia mama. Siku walipo niza mama. Tipo siku ndatusua mama. Tama inipite kola wama. Na kupenda sana. Mama. 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 Na kujali mama. 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 Na kupenda sana.
That's why kutake care. Sina budi kukutake care. That's why kutake care. Sina budi kukutake care. Kutake care. Sina budi kukutake care. That's why futa machozi, acha kulia. Hata kama baba alikuacha kitambo, nikuwapa jembe lako.
Challenge, 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 challenge.